nje yamina sengiyohlela ethini ningedwe njengofish
isengisela njengoko
mina kulona mthetho oh bamshi yamina sengiyohlela ethini ningedwe njengofish
isengisela njengoko mina
kulona mthetho oh bamshi yamina sengiyohlela ethini ningedwe njengofish
isengisela njengoko mina
Yasankolwanga mina ngkolwanga mani tjoli esemse buye buye Yasankolwanga mina ngkolwanga mani tjoli fiene buye buye Wakhuluma magama mabili nje vo Sometimes we turn the nonsense we ask. Sometimes we turn the nonsense we ask. Emmanuel, you're not a woman, you saying, I'm not a woman, you're not a woman, you're not a
I'm not afraid to die.
Mami, chale, ya se me hace huye.